You are my mistosao. Wana nuna mi chawa. Ama chama sike ma dindindi. Nigga si we ziki pretending. You si was kise ma bimbimbi. Mama acha kucho me shaga ma indindi. Nipe vitu konki. Nisha jiza titi kujikoki. Ama chama sike ma dindindi. Nigga si we ziki pretending. You si was kise ma bimbimbi. Mama acha kucho me shaga ma indindi.
You are so beautiful. You are my banana. Nisi bofu kyanga machoni moyo ni kutimua. Una waka. You are my banana. My banana. You are so beautiful. You are my banana.
Yow, yow, yow.
Kuna waka.
Kuna waka. Some baby girl like kuda kuda. Wala usijali wa kuda kuda. Ngana umbali wakivuruga. Wana kimbili ambali. Wana chosubiri kutupiga deo. Wana tamani tugombane kila leo. Ama chama sike madindini. Nega siwe ziki pretendini. Usi wasikize mabimbimbi. Mama acha kuchomesha gama indini.
You are so beautiful. You are my banana. Nisi bofu kyanga machoni moyo ni kutimua.
Kuna waka.
Phoenix.com.